Bubba made it.
Talk. Atuweke mipaka, Mungu akipenda dau spotak. Ukipinga utadata, haya we tawile, tawile, tawile mwana wana we. Tawile, tawile, tawile haya we. Fesili ya sinu tamia, life iko taiti na kombia. Nikifanya kweli na nunia, hapo mnapofeli mnabania. Mnapata depression, machuwa mini mkiona aki happen. Oh yeah, na mnapopenda tension, na madam zenu mna share lotion. Oh yeah, ujuzi hawa ujui, na wana data ni so. Imichuzi haufumui kwa kutazama kio. Si wenye watoto paka, atuweke wimipaka. Mungu akipenda dao spotak, ukipinga utadata. Haya we tawile, tawile, tawile mwana wana we. Tawile, tawile, tawile haya we. Tawile, tawile, tawile mwana wana we. Tawile, tawile, tawile haya we.
Nilipo sipo napotaka bakia, nipo sipo kama triple OGs. Na kama ipo ipo tu wawezi zia, huno kato mapito fati mandiko woni. Mimtu zito shanskia, kila pati nilipo pati manchiko komi. Siji njiroga famia, niapo kwa na mbogo na zatam kunoga homie. Homie, homie yo kwio. Mikwanza waga spendi watch kaji wa ndio ndio. Make sure skoni hata joni we mbio mbio. Nostake kwa kironi utokwa poni miesio. Ni wazmi na nangu tumepinda, hatu wazmi na tongoza dima ninja. Soma ninja tu hata unovaki ninja, na tukikoza na tongoza duenye mimba.
Si wenye watoto paka, atuweke wimipaka. Mungu akipenda dao spotaka, ukipinga utadata. Haya we tawile, tawile, tawile mwana wana we. Tawile, tawile, tawile haya we. Tell me, tell me, tell me.